amanya nedobozi bampita divorce. Sinzide wano mu value section bakubye mukano. Sewali mukisa kunonya tudde tukole. Olina ttobo omukisa ogwonga gunakunonya. Sewali mukisa kunonya tudde tukole. Olina ttobo omukisa ogwonga gunakunonya. Tegunonya tudde, tegunonya tudde, heda tegunonya tudde. Katonda wakuwa oyinza okwebuuza oba nasanzani nze. Ani oyinza kulonda ekyapa nga kiri mu mannya go. Katonda wakuwa omukisa ensenene zikwasike. Bakulimba mbwembwa y'omukyalo teboggolera mu kibuga. Bakubiri be bakulimba omumpi wakoma wakwata. Hey, wakwata. Tewali mukisa gunonya tudde tukole. Tewali mukisa gunonya tudde tukole. Olina ttobo omukisa ogwonga gunakunonya. Tegunonya tudde, tegunonya tudde, heda tegunonya tudde. Everybody can get a job anywhere. Everybody can go and work somewhere. Try your best and work so hard. Try your best and get somewhere. Time is now, better go and work for your future. Time is now, better go and work for your family. You gotta shine until your teacher says I told that guy. You gotta shine until clan members can hold a meeting without you. Kubokole muganda wange kulasti olienga bino jyo. Kolango mutu kulasti olienga bino jyo. Gunonya tudde tukole. Olina ttobo omukisa ogwonga gunakunonya. Tewali mukisa gunonya tudde tukole. Olina ttobo omukisa ogwonga gunakunonya. Tegunonya tudde, tegunonya tudde, heda tegunonya tudde. Divorce value section. Divorce, here we go. Muna Uganda kola, emikwano jiri kunonya. Musomesa kola, abenganda bali kunonya. Owa taxi kola, we walo sule Japani. Owa boda kola, abachala bali kunonya. Owa duka kola, abakule mesa bote bakusobola. Owa chapati kola, abachala bali kunonya. Somisoma, ebirungi biri mu maso. Abakyala mukole, abami banabanoonya. Owe motoka fuka, emikisa gyo giri mu maso. Fuba okole muganda wange, kulasti olyenga omwami. Kola ng'omuddu, kulasti olyenga omwami gwe. Tewali mukisa gunonya tudde tukole. Tewali mukisa yoyoyo. Tewali mukisa gunonya tudde tukole. Olina tewali mukisa gunonya kunonya. Tewali tewali gunonya tudde mukisa. Tegunonya tudde, tegunonya tudde. Tegunonya tudde mukisa. Tegunonya tudde, tegunonya tudde.